Bazokutshontshela kuphela ubekezela usala ukhala wedwa. Ngiyafunga ngizohamba ngempela mamela, ngiyakutshela ngiphelelwa amathemba. Ngobuyazi ngiyakuthanda amabhebe, namanje ngisazibuza waye wezenje. Walala wasala uvuka sekuleni, noshuga nosonti lothanda nasithi. Phenduka amafleki amehlo agcwala inyembezi, ngaziphoswa abaniblame. Langilayo uthando lefake, bese ngithi ngithola i-straight akuhlehla ngeke. Ngiyazifela ngawe mabhele, inkinga ngizohamba nje ngiphele emehlweni sekudate.
Ngiyohamba ngenye imini ngiyosalawe ozisola. Ngiyohamba ngelinye la nokutshana yayitholaphile playtoy. Ngiyovaya ngenye imini ngiyosalawe
Oh, the song, yeah, I'm getting you, love. I'm gonna get you, love. I'm gonna get you, love.